na 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 na. Change the life ne uliko nombai. Uliko jifadha nime na mama. So she never buy mama. Uliko jifadha nime na mama. So she never buy mama. Oh mama, cause you are taking me, make sure I like munda wa edeni, nwa say mami. This love into forever.
Baby never music.
Oh mama, cause you are taking me, make sure I like munda wa edeni, nwa say mami. This love
number one, come ganga kuma kumbi nuona che white wedding dress. Inga wanze simu ni katani nga chiteri pulesi. Ndavanjue type yosa leko kona nene sembeti. Hello baby TMV la sembe wanze chito sininga chiteri taya. Hello vachikwela pali iwe ninkala taiso ninifani kakunaya. 2009 movie TV ninkala nikolasi uwe aimaya. Hello baby leka nikucheze unisunga bino mulavu ninkala lonadinyo. No any mistake nitea bwino bwino. Hello baby leka nikucheze unisunga bino mulavu ninkala lonadinyo. No any mistake nitea bwino bwino. The blaz
uriko jifadha nime na mama. So she never buy mama. Uriko jifadha nime na mama. So she never buy mama. Oh mama, cause you are taking me, make sure I like munda wa edeni, ndwa say mami. Love into forever. Oh mama, cause you are taking me, make sure I like munda wa edeni, ndwa say mami.
Uwe na ine kulipe bye bye. Love ya tumpaka cheo mozi tutiai. Elo apa pea fika ndine uniform. Iwe nekchai. Elo baby TMV la blow miss you. Love ya tumpaka chena forever. Nifuna iwe na ine tisinkala daily together. Move up ino olo mumapulesha. Ha! Tavanjue type kene inatoka kumafamu kweso. Mafika bonze kutip joli. Benze kukuseka lelo na kuwamia vagai. Vankala bize na tumufioli. Oke pali lelo ninga kambe chati ledi tumolo. Nifuna chenga kwacho kanjwale kumakolo. Daba iyo type yako niyo pusana.
Uriko jifadha nime na mama. So she never buy mama. Uriko jifadha nime na mama. So she never buy mama. Mama, cause you are taking me, make sure I like munda wa edeni, ndwa say mami. This love into forever. Oh mama, cause you are taking me, make sure I like munda wa edeni, ndwa say mami. This love into forever.
Musa chedwa ni gwire chemu manja tika chae modali. Nipagulu yava pipo ni kuvalike na ring. Sinifuno danta winda banjue unisunga. Make sure like munda wa ete. Niso nifuna ni kutenge ni kuzivise makeni. Kabanana na kugaten.
Oh nana. Oh yeah yeah. Oh nana. Oh yeah yeah.
Umauliko jifa sinza kakutosa kuchifuva changa. Ndavanjue baby girl wene nina sanka wapa nyumba panga. Wene unisekesa monga tomo anjeri. Suni kuyisa ndiwe chape mungeli.
Exclusive from pikwa.com.
Atishani hapo Reiji na vali uko Vashiroda. Oh kingeza
pikwa.com.
Angelios kuzambia.
Pikwa.com.